RDC jamanatigi Félix Tshisekedi ye Chilien Djuru ɲinan nini walasa ka bɛnkan kuntalajan basigi RDC kɔrɔn fɛ. Ni finitigi wulikajɔ bi senna faamaw ka laseli la sibiri don. Chidenya Djuru sira ladirilen ka bɛnkan kuntalajan boloda RDC kɔrɔnfɛla la seko ni dɔnko ministiri so ɲɛma Catherine Katungu ka fɔla tɛrɛmɛli la jamanatigi Tshisekedi ka jumadon dantigɛli Kongo jamana fanga ɲɛna. Chidenya Djuru sira bina kɛ o gasilako tina kɛ lakana finitugu ka banbani bolofala M23 banbagaciw kama. Jɛkulu min kɛlɛli be to marifa bolosira fɛ ka tungu ka fɔla. Jamanatigi Tshisekedi ye a ka waleɲumandɔn lakura Kongo jamanadenw ma minnu ye wulikajɔw boloda basigila jamana kɔnɔ laɲinila ka jamana finitugu kɔkɔrɔdɔn madam Katungu ka fɔla. Jɛmufan jɛkulu kanubagaw ka weleda la denmisɛni sifin 200 ɲɔgɔnna ye nisɔngoya tama boloda sibiri don Kinshasa Rwanda kama jalakila famaw bolo ka dɛmɛdɛmɛ jigisɛmɛ dɔgɔbali M23 ma min marimafɛn kɛlɛw kɔrɔcɛra san daminɛ la u ka setanya kɔfɛ finitugu ani bafula bulaman tigiw fɛ san 2013 la.